Je suis Nathalie. I was lining for the love. Usanaricheo kwirukanga. Nabonye utajuhinduka. Ntujuhinduka. Watumye niyumva mu true love yabuze. You make a bad man fall in love. I like you when you call me. Baby, never hold you down. Nabashuti barabyemeye twagaruye icyabuze. Nishaka romance iri dating izo nasize. Dore waje umiduru ko ntawuze nushaka ubyemere. Nawe nyiri imideni, ideni bose narakopeje. Aho niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho. Niba twigireho, niba twigireho, turi twabahaye umuvuno. Utwo dufoto n'utu reels twawe, twigaruriye izi feelings zanjye. Oya sinakora fote ngo nkubonurira. Just what I need, ukuguma iruhande rwanjye. Yes I be loving, niba kongera kumbona lonely. Nuba ready nza kugira na madamu. Izi hasuza nakubaka agapango. Nabashuti barabyemeye twagaruye icyabuze. Sinyishaka romance iri dating izo nasize. Dore waje umiduru ko ntawuze nushaka ubyemere. Nawe nyiri imideni, ideni bose narakopeje. Aho niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho, niba twigireho, turi twabahaye umuvuno. Fall in love. I like you when you call me. Baby, never hold you down.